Onani chitunzi cha chinai. Yakobo akomana ndi Mulungu. Genesis chapter 32, verse la 1 ufika pa 32. Yakobo anafuna kubwerera kwao, koma anaopa Esau chifukwa iwo amene anyenga anzao, aopa kuti onyengedwao angabwezere. Usiku wina pamene iye anali kubwerera kwao, munthu wina anadza kwa Yakobo. Iye analimbana ndi Yakobo usiku wonse. Pamene dzuwa linali kutuluka, munthuyo anapotola nsukunyu ya Yakobo. Pomwepo Yakobo anazindikira kuti munthuyo anali Mulungu. Yakobo sanalimbana na Yesu, ndipo anati, sindidzakuleka iwe kuti umuke, ukapanda kundidalitsa ine. Motero munthuyo ananena ndi Yakobo nati, dzina lako silidzatchedwanso Yakobo, koma Israeli. Israeli litanthauza kuti alimbana ndi Mulungu. Mulungu anadza kudzafoketsa Yakobo wonyengayo, kotero kuti anamusinthitsa mikhalidwe yache. Israeli anabwerera ku banja lache mwamtendere. Iye anakhala kholo la mtundu waukulu wa anthu otamanda Mulungu. Anzanga, tonsefe timalimbana ndi njira za Mulungu, tikanyenga anthu ena, koma Mulungu watumiza munthu amene angatisinthe. Ameneyo ndiye Ambuye Yesu Kristu.